Africana.
Oh yeah.
Sajay White.
Nishafoli maibuhu, nikikona moyo wangu juju.
Wewe,
usije nitupa buhu, kama ndumba rudi kwa babu.
Baby,
kila leo kwetu isweka jana, tuwa tume kwa rabana, mwezi najua tumepatana, mimi na wewe. Tusimame wima, mina wetwe mawina. Wapo wanaopima, lengo wakate shina.
Nikajaza kibaba, pendo la kongataba. Mina wewe kiyama, ato kumfila wama.
Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, twende pole pole. Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, pole pole.
Naitwa nani? Naitwa Mr. Loverboy. Shida gani? Sema mintakava.
Kichwani wendo mada, kili umejaza. Awa kupata tawa kipiga rada.
Hubaki shada, kwa kusina janja.
Niwe wako rubani, niongoze usukani. Na huu moyo wangu mi, ngekuwa kibubu ni kuweke nani.
Kama simba mbugani, mkali paka sizani. Tunazuri peponi, roya ngekareani.
Nikajaza kibaba, bendo la kukataba. Nina wewe kiyama, ato mfila wama.
Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, twende pole pole. Twende pole pole, pole, twende pole pole. Pole pole, pole, pole pole.